Penzi leo nina jambo nalotaka kukueleza na kusitega sikio. Ea, safari ya kimaba katusi jambo jepesi, zitatufika dharuba ila tusiwe na wasi.
Uendo wangu mababa, ipokee yangu nafsi, nami yako kuibeba, ilo ni jambo jepesi. Hakika napata raha niwapo nawe tabibu, hata chembe ya karaha haisogei karibu. Hakika napata raha niwapo nawe tabibu, hata chembe ya karaha haisogei karibu.
Furatele nafsi imekupokea, oh, ninaringa ninapendwa tena ninafuratele nafsi imekupokea. Oh, moyo ulipatwa ajali, maumivu nikayapata, nikalazwa hospitali itwayo mahaba. Wodi yake mapenzi, dozi yake ni penzi, na sasa nishapona, na sasa nishapona. Wodi yake mapenzi, dozi yake ni penzi, na sasa nishapona, na sasa nishapona.
Ndiye kuliendile, ndaidi maga umule, mulungu vya chime mile. Ndiye kuliendile, ndaidi maga umule.